andi be kabaru ngure gonga neddan haani nyamude tew sabi ana moji e chaldi bi adama e wi mabbe tew vitamin ngaji ana kewi e mudon lamin traware o andindo kabaru nyamdu o gollo direction regional santé mopti
la viande
tew na lato sababu to tudde terde kurintereji barkindi nafuji san ana le tew dun ko wiyata vitamin B12 kambar dun no nyamgul tew na jogi nafasan
kanon himbe yogabe fayse nyamay tew wala fuko watta dum ben ona himbe nayebe o andindo kabaru nyamdu lamin traware holti wide nyamgol tew yabbetingul ana wawi wadde kutteji dow cellal fu buri dow be himbe
la consommation excessive de la viande
kono kala nyamduji nyamdi fa yabbita tewdun yata feccegal kutteji dow cellal kabaru mudun wa sobinde nyaw cancer nyawuji bilide bernde nyawuji chatudi goddi buri fufu nyaw tegete denno barki hana fe yawtude temdre temdre chapantati gram le nyalom sukabe yo gram ngaji chapantati
gram nay par jour
o mbaro ko buri dubi chapande joyi kader suma mayga ana way hono seli nyamude tewni on buram gendi gondi le region gawo ami ania buutude nyamude tew sabe tayi daga yide nyamugol mon tew ana waddana dun torraji
meme neddo horsdo tew bodejo sanne ga gedi sokmi dubi chapande joyi mi acci nyamde tew bodejo ko buru nyamde nyol man handen du yo tew chofe ka lidde nanal mudun du tawade fu mede nyama tew goto goto ga heewa sanne sa neddo mo acci nyamde tew so tewtana tan ana hewtna nyabbilaji koppi watti fu so nyam tew bodejo jamma sumi lelgel mi wawa danade dun tambina kan sanne
honno kader sumani aminata bengali o deb mawdo gondo yamfolila le region buguni le balere leydi meden di kanyu du wayliti nyamdu mun o deb mawdo kanyu kay seli nyamude tew fey
docteur ya fokone ka
docteur be american patmi nyama tew min kalme jati mi dari nyamgon tew boyi wattina nawa min mi wetti kan docteur be wi kam mi hinna bi nyama henyere du bur mujjide dan mi watti sedan dum wadi min nyama dun tiagal mudum mi tampi kasin sabe nyaw mi fiti mi fa docteur bamko luxembourg be wi kam patmi nyama tew e henyere en nan mudum kasin giddina nyalana mi darn jati
le o wattu julde layya andi be giye caldi ana baajo himbe nyamira tew hakille patitora mun hewto dum ben sidi toure yo docteur andindo kabaru giye caldi gondo hopital pongé holliti himbe ko kani wadde
les personnes qui
ont himbe be wala semme sanne mede wa yamre be yimbe nyama tew bodejo hono misali tew jawle kan e lidde nan nan mudum ga sare yo gaji woni hen so ni wala hono docteur yamri madun a hana nyamde ditte biji sabe neddo ko nyamda fu an hani wattu hakile mudun do hawre haddudu dum buru mokkide
soit équilibré
ko latifu be dunken ande cultivide rafi nyamugol tew ana wawi wadde nyawji yogaji hono buydugol iyam e na wala dadi be beydi wide pat neddo sele nyamude tew fe ka himbe ana kani ardinde nyamugol bibbe ledde yalla ana beydoro cellal